K-Wise.
Yo. Zidro. Kama sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the checky. Demi yangu anaitwa Wanga, mani Wangare. Nakona haga, sema mahagare. We uko serious na sitko trending. Ujajua nkwa nini kumbe ni ufalare. Tuende mapangale, mapangale, mapangale. Kila mtu ko parade. Mapangale, mapangale, mapangale. Kila mtu ko parade. Tuende mapangale, mapangale, mapangale. Kila mtu ko parade. Mapangale, mapangale, mapangale. Kila mtu ko parade. Heavily vile umezibeba ndani ya see-through. Wine and kochi ni big tune, yeah. Sherehe tunapiga niko na kitu. Nimetinga kikolo ikini kyangu mina wetu. Dance fanya style deadly. Si lazima kwa bedroom tuanzie sito. Goosebumps na jokisha ni check unataka. Black man kipass kwanza kakime wap. Wanadhani gimi si lava guy. Najopia wanadai wanabonganga sana. Kwangu skini kama lullaby. Nijuu ya shuguli shuguli usini shuku. Wali ni checki wapi yoni wongo mtupu, yeah. Mapangale, mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu ko parade. 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 Anafanya moves za bongi lakini mwili na songa. Ana shake habadi vile biti na gonga. Na nikana juu ile kitu anadaisha kuwa rada safi. Na bado si uchafua. Ti Paulina, Paulina, Paulina. Ebu teza kwa maringo tukuone. Say bam, chigicha, chigicha, chigicha. Ebu teza kwa maringo, eh. Anani mada na looks. Msha kidogo rangi nile hali ya juu. Shore ameiva na nikali ya du. Ajatumie lamin kame toki ya juu.
Ame toki ya juu.
Ame toki ya juu, yeah. Mapangale, mapangale,
yeah.
Mapangale, kila mtu ko parade. Mapangale, mapangale,
yeah.
Mapangale, kila mtu ko parade. Mapangale, mapangale,
yeah.
Mapangale, kila mtu ko parade. Mapangale, mapangale,
yeah.
Mapangale, kila mtu ko parade.
Yeah.